kuhisi ungeingia moyoni. Baada ya muda kazi choka burudani, kaka hamkaji tupa kitandani.
Uvumilivu umenishinda, baby I love you.
Sikukwambia na mimi nilijua, kiss and hug is easy but it's not nice. Uvumilivu umenishinda, baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu, nipera, nipera, nipera. Uvumilivu umenishinda, baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu, nipera, nipera, nipera. Akili ya kusema kwamba baby I love you, nachotaji pendo lako la dhati. Kikubali baby mimi nitapata raha.
Oh my baby boy,
usishangae kukwambia hisia nilizo nazo. Labda ukaniona kicheche, fikira hizo baby naomba achana nazo. Oh my baby boy, uvumilivu umenishinda, baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu, nipera, nipera, nipera. Uvumilivu umenishinda, baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu, nipera, nipera, nipera. Hakika wewe ni wa pekee, mawazo yako ya kwenda upande. Hakika wewe ni wa pekee, kuna wengine wangeniona kicheche, ila wajua ya kuwa na kupenda. Wajua ya kuona nitesa. Uvumilivu umenishinda, baby I love you. Baby I love, baby I love you. Sogea karibu yangu, nipera, nipera, nipera.